I'm leaky.
Please be off.
I know you are far away. Have missed this in you. You will walk on me, Lele. True love, me and you. Ba-da-da-da-da-da. Pasini piki angalau. Moyo wangu patangalau. Mina kupeda. I like it to so I like it. Love, 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 love. Fanya upige mafoto. Ujiposti. Status. Zirisha pose. You are love, you are love, you are love. Mimi na wewe, penzi linoge. Wabaki na question. Tende sote, hadi moyo yuachome. Sili, silali, silias. Pesipoko na wewe. Nafsi yangu haipo radhi kuachana nawe. Moyo wangu uko tayari kuoana nawe. Hebu twende kwa wazazi wakanita. Fanya upige mafoto ujiposti. Status zirisha pose. You are love, you are love, you are love. Baby tell me.
Oh.